Johnny King. Munatero kunkola mu company yagala bugambo bubya mato obulungi we batampitangako obuwanda gw'oyagala mu kiro munnange nafe mu tulo mazima mwana gwonna naagiza otambula mpuliro nnyonyogera olina engeri gy'otera okwogera ano nkulemirandira jangu tukume ekyoto empewo yasuseno Soka bandeka mubitala babi bandeka swala jangu tukumecho tu empeo ya suseno jangu tukumecho tu jangu tukumecho tu empeo ya suseno jangu tukumecho tu olikabuku moke mfune chiro mubigonda kulipiro wagale bitapi mwana mukiro kuboli mulungi tuzitwa nsulo nebuza njo chimekaze nino kulia mpite koko hani mkoye linyali echikanda bamunatero kunkola mu company yagala mugambo bubya matu obulungi we batampita ngako obuwanda gw'oyagala mukiro munange nafuna tulo amazima mwana gonna nagiza otambula mpuliro nnyonyogera olina engeri gy'otera okwogera anokulemira.